sijotamani.
Le newlewru octobre jabbi non du mali hebi ndiyam pikkiri dib noddita sino waxindi ko yata balaji ujinaaje temede jette chapantati e joyi yodin ima daraji ko noddita ko wax ndido ndiyam pikkiri wattu mudan waye wadde hitande kanko directeur centre kuminido kabaru pikkiri ndi o wi ima darajan gonde wadde le hinfaabe diyalon be kani fuddirde fisude jamare nde kedde mo kanko docteur Ibrahim Jara o ko mo jabi do hen.
So vaccin waddama wana donne don wono ko fasagol fuddete wonko hani huncinere tafun wono humpitingol jamare jande e famu kinotobe kabar mudum e kaydu nabgol kakidili nukuji di wakat jono kay mi sartali wattu fuddugol fasagol gol ka dum boyata gol fasagol yo yimbele jogibe iwde dubi sappo jitti ngabudi e medali fesede wana AstraZeneca wana Johnson & Johnson andon dun so ni no pikama boy fufu jonta didima liwru kilo lebol gol hani jokude hen so bangal kutiji di kay hononi kedididi jonte nawal hore todraji sede no kupi kado o e ko nande mudum andon kabaru karta fu wala e odo vaccin sinovaco so yo hononi vaccin kedididi bangal nafakaji e tedagol nyakur na virus o
tama odo andani dun
geɗi ñaw coronavirus ko mo waylita soɓnodiri ɗum delta de la covid-19 ɓe kolli tiwidan ɓuuri coronavirus o bonde non oms hollitiri wiide fa lañugol oɗo ñaw sakke ɓe mbi jamare nde tinno feso fanɗa ko hokkidirta juuɗe ko wakkati fu ɓorno maskiji muɗum woɗɗidiro ko yaata e métre fettawe wakkati fu le batuji mawɗi ɗo kaddi ten beete hannde do kabaruji meɗen jowiɗo dow coronavirus yen ji jeɗɗire warore
sijo tamani.